samunganda yenu filena misanga ilonela ndendimi filena umfweshi wilenu tatantoto sheni lesa mfundeni
exclusive from zambiantunes.com
tatantoto sheni lesa mfundeni.
This is a Lagos production.
Kalibanga kasela nomba Lyonse ndamishishi muna Kwa bulo kusanga mwepili bulo Ndi mwina Kristu elo nariluba Lyonse nchita tefimi palako Toshe ne kavila munso she Velo nai samunganda yenu file na misanga Ilondela ndendimi file na ufweshi wilenu tatanto tosheni Ne samfungeni Na pepa lelonda mishishi muna No mutumo wabakutari sana Sana, sana Akanu wakandi kalala ndefingi Ifishi kumena kumano
from zambiantunes.com.